matingo ya mano tu mwana na peke nini Mbosa chiritike ina kupize kata mianga ya vika ya mwanina Chepo kutama chimo ya ngamulungu mumanja yake ya netarina Niza kamba vicha nikaya
Fiancé, if I don't even bother to give back Wavutika wanti you chose to sit back Lesa ala pela bad foot ya poka Ni wangati wabeula wene wana broker The more you give, the more you receive uchapwa Usamwa na corolla but you ufu na jagwa Kindness ni mahala Tiza kampia kumwamba ukuwa mambala Azaka sala na voni ndani ukafa Petikali moyo tipunzire kupasa Niyo dula maplotu kukumwamba Chuma chima sala uzaenda weka kumanda
Ajibano penini moyo sinikamba Zaka zika na nani Ajibano penini moyo sinisika Miga zike na nani kaya Matenda na kondo na kuyambana Kelo mwine walavu wakama Kujipano ziko ni kukondana